Nu lyssnar vi på program på somaliska.
Dagaystayaasha qiimaha iyo qayaha leh oo halkan waa Radio Rio wada shaqaynta ururada kala duwan waxa kala xiriir doontaan moojada dhararkeedu yahay FM 98.9 maalin walba Sabti iyo Axad ah. Waxaa wada shaqayn gooni ah yeelan doona ururada ama jaaliidaha ku nool magaalada Uppsala oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan 9 luqadood oo kala duwan oo ka mid ah luqada Soomaaliga. Waxaad kala socon doontaan moojada dhararkeedu yahay FM 98.9 maalin walba Sabti saacadu markay tahay 6:00 galabnimo ilaa 8:00 fiidnimo maalinta Axad 5:00 galabnimo ilaa 8:00 fiidnimo. Waxaan ku soo tobin doonaa luqadda Soomaaliga saacadu markay tahay maalin walba Axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaan ka soo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyay heeso iyo xiyaabo kale oo qiimo leh ku soo dhawaada waxaan kala soo xiriirtaan wixii faahfaahin ah taleefanka nambarkiisu u yahay 69458.
Sirtan qariya hadana Arara su'dan tirshan Sarida nasib daliyo Sirat bahaya narka Sifan unugla baryaba Waxan saha shakal ga'ala Sirtan qariya hadana Arara su'dan tirshan Sarida nasib daliyo Sirat bahaya narka Waxalan sabaya qalbiga Garban uwarka sawiga Naftan sambiya hadana Samaan kafisha, kafisha, kafisha rachada Waxalan sabaya qalbiga Garban uwarka sawiga Naftan sambiya hadana Samaan kafisha, kafisha, kafisha rachada Thank you. tagaya waxaan ku sidka lubigaya saxbaan waqan xubiga waxaan ku sitaa indiga waxaan ka jiraa saxarka waxaan ku xusaa sidriga وحن قصتك لبيقانا صحبان وقال حبيقا وحن قصتا عندنا وحن كتيرا سحكا وحن قحسا سدريا naftan samriya tana saman kafisha 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 rachada wahan sabaya qalbiga garban warka sawiga naftan samriya tana saman kafisha 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 rachada wahan sabaya qalbiga garban warka sawiga naftan samriya tana saman kafisha 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 rachada kafisha kafisha rachada
Hot time
wanaagsan abiidka
ciiga la moodi jahaaga quruxda leh naftida u jeelano ku jibaysanadii
ciixayga midigu adan ku jirabaane charino igechitsan abidka
so urchuxiga ge chamata naftaydwe tiridu ha tahay waligeeda chabi tiridu ha tahay waligeeda chabi
Thank you. gal hagoogtay halka hagaan naftayday aku habaad barshedu muddo hay gal hagoogtay halka hagaan naftayday aku habaad barshedu muddo hay binaya irashi xil qadley hay samid hul qadley Idda sami goobalay hasaw malablay karashiyo hubsi malay karashiyo xil qadlay haye sami dulo qadlay idda sami goobalay asaw malablay karashiyo hubsi malay gortani sanana chanadif kabahlay
naftiye shiqoso dhaho qofaan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi
tashaday adiga adiga ana u tashaday naftayda naftayda ana la tashaday xiskayga أنا كتشدي أديك أديك